God says, my people will be destroyed for lack of knowledge.
Monsters.
Corona hivi utajwa mara ngapi? Do you think unachofanya si tuna feel happy? Singing doors utani hakuna cash, wengine wapo kwa doors, karantini uko magathi. Kila siku we unaongeza wafuasi, mikono tunasafisha chafya, twapiga kwa usafi. You brought along something just called a coffee. You know here for long and yes, know that we hate you.
Ona tani kila mina kosara, amina kosara. Corona gonjo baya limetuandama, limetuandama. Ana matajiri wana die, wana die. Ata masikini wana die, wana die.
Corona, umefanya mpaka moyo na sonona. Sonona, wegi wana kufa na wachache wana pona. So sad, pona. Nafunzi mashuleni, sasa hakuna kusoma. Maze, kanisani msikitini, hey. Hakuna kuenda, watu wanasali kwa boma. Shubwa Afrika, baby.
Corona imekuma mataifa, tusiona hatia tunakufa. Kondo ni hatari na manisa, hey, corona. Corona imekuma mataifa, tusiona hatia tunakufa. Kondo ni hatari na manisa, hey, corona.
Corona kikweli ni janga la kuzunisha, limeharibu chumi duniani kote linatisha. Limetufanya mchana kutwa si tukamjengoni, ni sisi na matv tukitazama zote skendo. Nilidhani ni story nisikia COVID-19, lakini hii ni kweli, inabidi tuwe makini. Tuvae maski na pia toshe mikono kila siku, kila muda ile kitu ni kama somo.
Corona, he corona, wewe corona. Corona, he corona, wewe corona. Maradhi chwa kuuma, kukohoa na mwili kuchoka. Ghafla unachemua, kupumua inakuwa shida.
Wow. Ushikapo shikamana, usipoziba ufa walahi tajengo kuta. Niboro jihadari, kabla ya hatari, stay at home. Ujiweke karantini endapo una corona. Zuie kuambukiza wengine wapate pona. Ewe Mola, watu wako tunusuru. Tuko kwenye giza mbele hatuoni nuru. Yeah.
Corona imekuma mataifa, tusiona hatia tunakufa. Kondo ni hatari na manisa, hey, corona. Corona imekuma mataifa, tusiona hatia tunakufa. Kondo ni hatari na manisa, hey, corona.
Ukiambiwa sikia, weka kilu sipuzie. Ugonjwa si kwetu tu, wapo wengi wanalia. Tenda watu wote ni usafi juu, oh. Wala tusichoke kwa corona tu.
Coronavirus tishio kwenye jamii, yeah. Tusali tusipuze mandugu na wasi, Kisha tuzingatia maelezo na uwazi. Tufunze wasojua tuviokoe vizazi, kabla kupiga chafya zibe midomo wazi, yes. Kwa kukunja mikono ama kitambaa safi, miko kukumbatiwa wala mikono kupewa. Salamu kilazimu konga kiganja kwa hewa.
Wala nchi umesikia, usia na mkelewa. Kwa vinantini janga, likikupata ni uhai au matanga. So tujilinde, tuoshe mikono, tuepuke misongamano. Ukijishuku nenda karantini, sio kwa nukta saba.
It is most touch on the beat.